UJohane umbhaphathizi, isibonelo esingasiza sihlale sijabule. Ingabe kunesabelo ebandleni ofisa ukunikezwa sona, kodwa ongeke ukwazi ukusifeza manje? Kungenzeka isabelo esinikezwe omunye, noma mhlawumbe isabelo senkonzo, noma ilungelo ke walijabulela. Kodwa ngenxa yokukhula, impilo engeyinhle, izinkinga zomnotho, noma imithwalo yokunakekela umndeni, awusakwazi ukufeza leso sabelo. Noma kungenzeka kuke kwadingeka ushiye isabelo owawusunesikhathi eside usifeza ngenxa yezinguquko enhlanganweni. Kungakhathaliseki ukuthi isini isizathu, ungase ube nomuzwa wokuthi awukwenzi konke ongathanda ukukwenza enkonzweni kaNkulunkulu. Ezimweni ezinjalo, kuyaqondakala ukuthi ungase uzize udumazekile ngezinye izikhathi. Noma kunjalo, yini engakusiza ungavumeli ukudumazeka noma ukuphatheka kabi kwakheke enhlizweni yakho? Ungahlala kanjani ujabule? Sinesibonelo esihle esingasisiza sihlale sijabule, isibonelo sikaJohane umbhaphathizi. UJohane wajabulela amalungelo amakhulu, kodwa kungenzeka wayengakulindele lokho kwakuzokwenzeka ekuphileni kwakhe njengoba ikhonza uJehova. Mhlawumbe wayengacabanga ukuthi wayezoba sejele isikhathi eside kunalesa isichithe enkonzweni yakhe. Noma kunjalo, uJohane wahlale jabule ukuphila kwakhe konke. Yini yamsiza? Thina singahlala kanjani sijabule ngisho nalapho sibhekana nezinto ezisidumazayo? Isabelo esijabulisayo. Entwasahlobo ka-29 CE, uJohane waqala isabelo sakhe sokusiza abantu balungele ukufika kukaMesiya, ethi, "Phendukani, ngoba umbuso wamazulu ususondele." Matthew 3:2. Abaningi bamlalela. Empeleni kweza izixuku zivela kude zizolalela umyalezo wakhe, futhi abaningi baphenduka, babhaphathizwa. Ngesibindi, uJohane waphinde waxwayisa abaholi benkolo abaqhoshayo ngesahlulelo esasizobafikela uma bengaphenduke. Wafeza isabelo esikhulu kunazo zonke enkonzweni yakhe, ekwindla ka-29 CE, lapho ebhaphathiza uJesu. Kusukela lapho, uJohane wasiza abanye ukuba balandele uJesu, uMesiya owayethenjisiwe. Ephawula ngendima ebalulekile kaJohane, uJesu wathi, "Phakathi kwabazelwe ngabesifazane, akuzange kuvezwe omkhulu kunoJohane umbhaphathizi." Matthew 11:11. Akungabaze ukuthi uJohane wazijabulela izibusiso azinikezwa. NjengoJohane, abaningi namuhla baye bajabulela izibusiso ezicebile. Cabanga ngesibonelo sikaTheri. Yena nomkakhe uSandra sebeneminyaka engaphezu kuka-50 besenkonzweni yesikhathi esigcwele. UTheri uthi, "Maningi amalungelo esengiye ngawajabulela. Sengiye ngakhonza njengephayona, ilungu laseBethel, iphayona elikhethekile, umboniso wesigodi, umboniso wesifunda, futhi manje sengikhonza njengephayona elikhethekile futhi. Kuyajabulisa ukuthola amalungelo enkonzo. Kodwa njengoba sizofunda esibonelweni sikaJohane, ukuhlala sijabule lapho izimo zethu zishintsha kudinga umzamo. Hlala unokwazisa." UJohane umbhaphathizi wakwazi ukukhuthazela ngenxa yokuthi waqhubeke nokwazisa ngamalungelo ayewanikeziwe. Cabanga ngalesi sibonelo. Ngemva kokubhaphathiza uJesu, inkonzo kaJohane yaqala ukuncipha kuyilapho kaJesu iqala ukukhula. Bekhathazekile, abafundi bakaJohane beza kuye bathi, "Bheka, uyabhaphathiza, futhi bonke baya kuye." Johane 3:26. UJohane waphendula, "Onomlobokazi ungumkhwenyana. Nokho, umngane womkhwenyana, lapho ema futhi emuzwa, ujabula kakhulu ngenxa yezwi lomkhwenyana. Ngakho ke le njabulo yami yenziwe yagcwala." Johane 3:29. UJohane wayengaqhubisani noJesu, futhi wayengacabanga ukuthi lungela inikezwe lona alisasho lutho uma liqhathaniswa nesabelo sikaJesu esibalulekile. Kunalokho, UJohane wahlale jabule ngoba wayeyazisa indima yakhe njengomngane womkhwenyana. Ukwazisa uJohane inakho kwamsiza wahlala enokwaneliseka naphezu kwezimfuneko ezazilindelekile sabelweni sakhe. Ngokwesibonelo, uJohane wayengumnaziri kusukela ekuzalweni kwakhe, ngakho kwakungamelwe aphuze wayini. Ekhuluma ngokuphila okulula kaJohane, uJesu wathi, "UJohane weza engadli futhi engaphuzi." Ngakolunye uhlangothi, Jesu nabafundi bakhe babengabekelwe leyo mngcele futhi cishe babephila ukuphila okuvamile. Matthew 11:18-19. Ngaphezu kwalokho, nakuba uJohane engazenzi izimangaliso, wayazi ukuthi abafundi bakaJesu hlanganise nabathile ababengabalandeli bakaJohane ekuqaleni banikezwa amandla okwenza izimangaliso. Kunokuba phatheke kabi ngenxa yalokho, uJohane wagxile esabelweni ayesinikezwe uJehova. Uma nathi sisazisa isabelo esisifezayo manje enkonzweni kaJehova, singakwazi ukuhlala sijabule. UTerry okukhulunywe ngaye uthi, "Ngagxila esabelweni ngasinye engangisinikeziwe." Uma ecabanga ngenkonzo yakhe esikhathi esigcwele, uthi, "Angizisoli ngalutho. Kunalokho ngikhumbula izinto ezinhle zodwa." Singayijulisa injabulo yethu enkonzweni kaNkulunkulu ngokuzindla ngalokho okwenza izabelo zenkonzo zibe ezikhethekile, ilungelo lokuba izisebenzi ezikanye noNkulunkulu. Eyokuqala kwabaseKorinte 3:9. Njengoba ukupholisha isitsha esiyigugu kungasenza sihlale sicwebezela, kuzindla ngelungelo elikhulu lokukhonza uNkulunkulu kungasiza singavumeli imizwa engalungile ukuba iqede injabulo yethu. Sizokugwema ukuqhathanisa izabelo zethu nezabanye. Ngeke sibe nomuzwa ukuthi izabelo zethu azibalulekile uma ziqhathaniswa nezabanye. Xila ekukhonzeni uJehova. Kungenzeka uJohane wayazi ukuthi inkonzo yakhe izophela, kodwa cishe wayengazi ukuthi izophela nini. Ngo-30 CE, ngemva kwezinyanga ezingaba isithupha ebhabhathize uJesu, uJohane waboshwa inkosi uHerode. Noma kunjalo, uJohane wenza konke engakwenza ukuze aqhubeke nikeza ubufakazi. Yini eyayingamsiza ahlale jabule phakathi nalezi zinguquko? Wahlala egxile ekukhonzeni uJehova. Ngesikhathi uJohane esejele, wathola imbiko ngenkonzo kaJesu eyandayo. UJohane wayeqiniseka ngokuthi uJesu nguMesiya, kodwa kungenzeka wayezibuza ukuthi kazi uJesu wayeyokugcwalisa kanjani konke lokho imibhalo eyayikubikezele ngoMesiya. Njengoba uMesiya ayezoba inkosi, ingabe kwasekuseduze ukuba uJesu aqale ukubusa? Ingabe lokho kwakuzokwenza ukuba uJohane adedelwe ejele? Emagangu ukuthola ukuqonda okucacile ngendima kaJesu, uJohane wathuma abafundi bakhe ababili ukuba bayobuza uJesu. Ingabe wena unguye ozayo, noma kumelwe silindele omunye? Luka 7:19. Lapho bebuya, kumele uJohane walalelisisa lapho bemchazela ukuthi uJesu wayephulukise abantu ngokuyisimangaliso, futhi wathi abaphindele kuJohane bamtshele lokhu. Izimpumputhe ziyabona, izinyonga ziyahamba, abanochoko bayahlanjululwa, nezithulu ziyezwa, abafileyo bayavuswa, abampofu batshelwa izindaba ezinhle. Luka 7:20-22. Akungabazeki ukuthi uJohane kwamqinisa ukuzwa lokhu. Kwamqinisekisa ngokuthi uJesu wayezogcwalisa iziprofetho zikaMesiya. Nakuba ukufika kukaJesu kwakungeke kuholele ekutheni uJohane adedelwe ejele, Johane wayazi ukuthi inkonzo yakhe yayingelonize. Naphezu kwezimo ayibhekene nazo, wayenesizathu sokujabula. NjengoJohane, uma sigxila ekukhonzeni uJehova, sizokwazi ukukhuthazela ngenjabulo nangokubekezela. Lokhu singakwenza ngokufunda iBhayibheli nangokuzindla ngalo, ukuze lisikhumbuze ukuthi inkonzo esiyenzela uNkulunkulu ayilonize. USandra uthi, Ukufundisa isihloko seBhayibheli usuku ngalunye kungisize ngasondelana na kakhulu noJehova. Kungisiza ngigxile kuye, hayi kimi. Singafunda nemibiko yomsebenzi wombuso engasiza sibheke ngale kwalokho esibhekene nakho. Sigxile kulokho uJehova akufezayo. USandra uthi izinhlelo zanyanga zonke ze-JW Broadcasting zisenza sizizwe sisondelene nenhlangano futhi zisiza sihlale sijabule esabelweni sethu. Amagama asesithombeni esihambisana nalesigaba athi ukugxila embikweni emihle yomsebenzi wokushumayela owenziwe emhlabeni wonke kungasiza sihlale sijabule. UJohane Mbhapathizi wafeza inkonzo yakhe emfushane ngomoya nangamandla kaEliya. Futhi njengoEliya wayengumuntu onemizwa efana neyethu. Luka 1:17, Jakobe 5:17. Uma silingisa isibonelo sakhe, sibe nokwazisa futhi sigxile ekukhonzeni uJehova, nathi singahlala sijabule enkonzweni yethu yombuso kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani. Sesiphelile isihloko. Usuphelile umagazini.